Ice Cool on the beat.
Hey, mina angeneme impile mile yenza izitha zami hleke. Hawu kuwe nginikele, yini enzima ukuthi wena ungikhanyisele. Dala ngithandazele ukuthi ngiphumelele.
Spanish, amen.